This man creating the people them, and for no reason they call them king.
King?
Yeah, they call them king and creating them rule.
That yes. Himself.com. Yes.
Yeah.
Touch.
Nigga seen a out. Nigga ni chafu, somtu nguvu. Nigga ni kavu, usoni sina kovu ila moyoni chakavu. Jifanya mokovu ila maovu ndo yangu. Najifanya mwema, na sala njema. Ila gizani mademzao na wate Kenya. Nigga najifanya dingi, egima nyingi. Na napenda videnta, naunga vivitsi. Af Sunday kanisani wa kwanza. Then Monday tukutane kwa mganga. Af Johnny Bata, chimbo la vicheche. Papi churo kimboka didara, yani manzese. Nigga ni no senti noma. Kungi na kula na ganja na chuma. Nigga na cheza ki Maradona. Na pena vinente. Vina vya slova.
Ila mi mtu mchaf like innocent man. Mina piteli tu. Na pigia kazi chafu kini panje dan. Mtuwa oya oya. Oya oya eh. Oya 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 eh. Oya oya eh. Oya 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 eh.
Najifanya kolo kumbe chui. Tumwe makumbe adui. Batan paka subui. Watoto wa mama wanisumbui. Kima za nyilili. Sina kilili bongo wananita mwiba.
Baba yao.
Nikachinga kama pili. Sina kilili wapiga jitusha piga.
Saidi yao.
Nisha waka maganja. Waka maganja nisha waka maganja.
Yeah.
Kona kanibali rasta. Kanibali rasta nkona kanibali rasta. Na kuenda na latiba kwenye tebo. Yusuti na taya lafu chini yebo yebo. Kimasai RIP Mr. Ebo. Watoto kama wote wanakuja dabo dabo. Nigga ni innocent kinoma. Kungi na kula na ganja na chuma. Nigga na cheza ki Maradona. Na penda vidente.
Vina vya soma.
Ila mi mtu mchafu na ki innocent man. Mina pretend itu. Napiga kazi chafu kini. Napoka, ndani nafuga nyoka. Unikosi kwa vikao vya mapasta. Kishe haraka gigi yaka nipe papa. Wanangu wa mzizima mnasema aje.
Ah, sema aje.
Tukapambane ubanda tudanje.
Ah, tudanje.
Dadididididididoi. Dadididididididididote. Bichina nengo boy. Yeah. Bichina nengo boy. Maboko baba be. Oda de. The bad man below na kidi baba da shuwi ya de.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.